Mumbera yemo amyuka meya w'ekibuga Mityana Kibugo Alex awadde abazadde amagezi mu kiseera kino okugula empola mpola ebyetaago abaana bye banaakozesa ng'olusoma luzeemu mu kifo ky'okulinda ng'olunaku lutuuse. Kino nno kijja kubayamba obutakaluubirizibwa.
Njagala okubiriza abazadde
kikakati
ate tuzeemu n'okubakala neddi okulaba nga tuteekateekera abaana baffe okulaba nga baddayo mu masomero, tutandike okusevinga tugule ebintu mu mpola mpola mu kifo ky'okugamba nti onoonye ssente ozikunganye ogule wali lumu obaleero ofunye ebitabo oteekayo oba ofunye engato ogula okulaba abaana baffe nga mu kaseera kale k'okuddayo ate tetukolera ku sipiidi n'okulaba nga ate ensimbi ennyingi zigenda omulundi ogwo.